hivi kwa nini wapokea simu zangu? Hivi unajua kuwa mimi nakupenda? Nisikilize basi.
City of Sound.
My love, she come and love a man attack. Kuna vitu vingi vina force, mimi niwe nawe, we mdoli, sura ya chotara, yeah. When I got your number, nilijisifu ya kwamba ni mwamba. No stress nilitamba, ya kwamba, shalamba. When I got your number, nilijisifu ya kwamba ni mwamba. No stress nilitamba, ya kwamba, shalamba. Nilishapoteza time, auoni, yeah. Unaziri mapicha, picha, au call me, yeah. Ama kitana choka, ayaya. Masela wangu wakita, ayaya. Aundo vile siyo star, ayaya, yeah. Sipigi pamba za kunga, ayaya. Kuna wakati na feel labda macho yanafosi kuchagua, ila sometimes na moyo na unapinga, yeah. Kidume nisha kongoka, hisia zinatokota. Aswea nikikupata mie, nitakulinda milele. Vile unabambata, nyonga unashangaza. Umemzidi sindika mie, I go die for you. You're my sweet love, sweet love. You're my sweet love, sweet love. Ama kitana choka, ayaya. Masela wangu wakita, ayaya. Aundo vile siyo star, ayaya. Sipigi pamba za kunga, ayaya.
So baby,
mina shinoaje,
mina shinoaje,
mina shinoaje,
my baby,
mina shinoaje,
yani mama,
mina shinoaje,
tena kumoyo,
mina shinoaje.